Medofo, many a GP say we retire Adventist World Radio Ghana, any that's one name.
AWR Ghana.
Odofo, the Mwakwaba, Edoba, Trekronko Hong Komodi, Jumedi, so. Jumedi, Jumedi, the Faso, Nafi, Yerel, Yankopon, Asemu. Na yen ti asie fa onyame botaya owo emanipa na wo twetwe mu no ye shadesu a fa asori anase asafo anabrofo bekase church asie na mi adom ene ye shobo se de fighter su minu no beba nti abegefo a na wo twetwe mu no obo anye ama ye pensa pensa madesu mu no ene nsusu nyame de wo abeka ye nsa ye ni agye se wo nsusu no woni akan bo mu na fi ye di dwumadi ye sraw bra ye be sha se na be se be ko enuanu nche na wadon ho adi akyere me sha se fi minche ha pe
mako ane mo somfo o so for frank o say to two me wo kwada so district na me san hwe kwada so church so me da mo se
so for akwaba
enua
afi
Bensome de osofo Samuel Wusu Frempon Achimako for the district osofo a omohwesa district ne sun meka ho bi
osofo akwaba
ya amen
eni ajipa se mabaka ehu enne na ebeto a yujumedi enu so odofo ye ma wonso so akwaba eni ajipa se wonso so aka ehu munsem bisa no madwen kira mu de ban na no yeni aso munkoso amfamra na yenso eni ji se money na na kambom na edi dwumadi ansa na ebeto aso no ebeko sofo from punch na fi abom pae aman
yenya nkupo ni abanke se ye da wase se nenso de nkwa acheye na wo me yakwanya se ye misua ho ade ye se o se fo sumu so ebeka ye ho ma ye ntiasie ye ti fo nsusu ma wo ntiasie na ye nyina insisie enchen oje da no Yesu Kristo di mne ebom pae amen.
Amen. Odofo na otwetwa mu no yehu se oyankopon wo asafo. Na asafo no ehyase e free edin etro mu ana atoaso aba ene ye kasei. Ano ntime ko enuanom nche na mabisa se. Asafo a na wo ho titibre mu no. Ene asafo a wo ho ne no eye pe ana se nsunsunu ede mehyase free osofo from pon enchen.
Yo also for me dawasi na me chia wati for so wasem bise wo bise me no ano ye ni se eyepe na ne pa yi nyina ni se asafo a e wo apam dadam no ene de wo apam fofom no ne nyina ne fapem ana ne nyina so ene Yesu Kristo enti eyepe
ndo ase also for Frank na me na won chen.
Pastor M say last week ye clear say Emma yemfa yenin to physical structure and odi hunu say a sorry nye dine and wasem ye kanemo ye a jidi fo nyina kabomu yabishia fa kuna ya jinini and susi nyina ye bako. Last week a rade boy metias ye say a chassis free Old Testament. Ena etwa swanti na eya pambia erade ne ne mawo dada na ya yonkofa eda ho dada ena atwa swa bedru ene ndohwe tete asori Old Testament church na ene ene mremo de no eyepe menu abema na ma mesofo akase botaye no ye bakope tofo yenhwe Mose nwoma edikan no Nitia eye dumienu ninchichemu miensa no na yen yewia yakọ New Testament no yebehunu se se erade one ne maye apam wo Old Testament no ene mrimu asafo no adwene ne nsusu ye ne botaye ne nyina ye baako mesrese wa bia obetumi akenkan amaye.
Was that from Paul?
Yo, my intention, I'm Genesis chapter 12, verses 3. Ose na me shia wana wo shia wo. Na wana wo dume wono. Me dume won. Na umuna ube shia asase sumu suyenye na. Amen.
Amen.
Pastor Nti, yebesa kan New Testament no die. Na ube yebe biya ko galeti fuongo mano. Itia eye miensa. Nchiche mwe diyonu ngotri. Ekusi diyonu konono. Na ansana no mepese. Me pony baby one na dwene mu
okay
on ze erade kasa chre Abraham e wa ha se mishra wona wo shra wona medome wona wo dome na umu na mishra musia ko nyina so erade start relationship with Abraham what ya say enti erade de apam bi si was obiara oni Abraham
ebe
wa yonko fa no sa ayonko fa no beto aso ana atuwa sunsu abeduru ene.
Okay.
Nti yewe galeti fongo mano.
Okay. Itina eti se obe kane se Abraham nyame enene ye enyonkufa.
No kre.
Eno obe se ubiya anwa oba fa Abraham sunu.
Mm-hmm.
Abe yanyanku ne se sa ane mpano sunu onu yankupo yanyonkufa.
Exactly. Inti sunsu yebiye ni osa eye yonkufa. Eni jidia ni pawo wa rademodia. Ubi biara ubi free Abraham mwabe biya anwa. Jesus ni biye nim
akai brana mi sian mas mas teacher kan se e obi biye fa no chain rule na chain rule no o kan se if a is equals to b and b is equals to c then a is equals to c so
exactly
the ever say me madam for ne osofo na osofo adam for ne osofo from power na automatically na me so madam for ne osofo from power
perfect
if you say se me kono osofo from pon ene osofo frank add dia esen se madam fun osofo from pon
obetimi
abedi
enti sa ayonko fant yenhwe galati fo ngoma no
osofo kan man
eti ye miensa ni chichemu a eye dionu nwotwe ekosi dionu nkuno no
Galatians chapter 3 verse 28 say na wacho you de ni ana heleni ni ho akwa ana odishie ni ho Oberima ana obae ni ho bio. Ifi se mu nyina ye baako Kristo Yesu mu. Na se mu ye Kristo dia, ene ye na mu ye Abraham asefo. Na mu nam bohye no so ye edidifo.
Praise
Amen.
God.
Hallelujah.
Praise God. Once the prophet say, and if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Pasa ahano bua mi unse se erade de ayonkofa bi si ho. Jini fubi ji o nyankupon di no befa Abraham mwa. Ene ye nyina anzu ya Abraham asefo. Nyami asafo no. Tete no. Ense saye. Ene. Ense saye. Bota ene ye bako.
Hallelujah.
Good.
Eda etifu ya sipa nyanom. Ebejafui abwa ye. Ama. ye nya. Enti asia emudaho. A efa asafwa. Na. What it bring mu ane asafoa ewo ho ne if say ni na no butai no igina urade Yesu Kristo so odofo sa fi na wodi wa fidie no ato ha na mo akwa ba e do ba trekronkron ho komodie dwumedie so dwumedie ye dwumedie e fa so na afi ewura onyankopon asemu nyenye ntiasie de nyame aka ni chiche owo e de mane ma na yedi ho komo ye asafo ye hu se nyame wa asafo e wa asaso eso safone ye wona waje atum se onyankopon ene ebo won na afi wode won hin na se onyankopon tumi ase na otna se e de ama no se pa cho se se dimedie betumi ato aso na atena ho a age se oyen bo abra wode won toboa e fa na mu iso e de aba 0541 012 923 0541 012 923 so pa merchant ana se momo pay nso so a 957769 957769 de obenya bia no se sun se so fafa so na emebo adwuma die na urade ebe hira wo ye toa ye dwuma die nso memra mebejofo nche na menkofa pastor frank nche osofo se se ye hunso yankopon wo asafo ye hunso asafo no de ewo apam dada mu ni apam fufuo mu no eye pe ene ye na asafo no dwuma die pa Botaya pantia asafo no ho enende.
Botaya erade ma na safo bedua asase so titru pa ne se yɛde bɛka ne nkwagyeɛ ho asɛm. It's all about the salvation of man.
Okay.
Ɛyɛ nipa nkwagyeɛ. On sɛ abɔdeɛ mfiti aseɛ no, na nneɛma nyinaa yɛ kama. Ɛna bɔne nti, that relationship na yɔnkɔfa no, ɛsɛeɛ. Ti ayɔnkɔfa sɛeɛ no, yɛn nyinaa yɛnim sɛ Awurade yɛ nkwagyeɛ nhyehyɛeɛ. Ɛde ma nipa. Ɔhyɛaseɛ ma yɛkum mmoa a ɛyɛ odwan. Saa berɛ no na mogya hwie gu yɛ nti innocent animal a ɛyɛ odwan ɛbɛpata nipa bɔne. Wenum nyinaa wɔ ahyɛaseɛ anaasɛ Old Testament no, na Awurade kyerɛ nipa sɛ, sɛ woyɛ bɔne a, ɛwɔ sɛ biribi obi wuo. Nti na ɔde mmoa na ɛyɛ mpata mpo Abraham sɛ ɔkaeɛ a ɔka kyerɛ ne sɛ fa
Isaac
kɔbɔ afɔre nti afɔrebɔ ɛne na ɛyɛ apam a ɛda ɔmo ne Onyankopɔn ntam. Finally, kɔde abɔfra no kɔ sacrifice ama Awurade. Ɔkɔɔyɛ no, deɛ baeɛ ne sɛ na Awurade aprovide odwan dada. Saa provision of this lamp no ɛyɛ tete deɛ nanso na Awurade provide odwan bi a ɔyɛ onyame na guama a ɔno ne Jesus Christ. Nti yɛn nyinaa nso yɛhunu sɛ Yesu abɛyɛ onyame guama a ɔyi wiase bɔne nyinaa hɔ. Nti botaeɛ no nyinaa no is about nipa nkwagyeɛ.
Sɛfo meda ase paa. Sɛfo mpa ma memmra wo nkyɛn. Sɛ yɛhu sɛ asafo no ne botaeɛ paa ne nkwagyeɛ a nyame de ma nipa. Nti nyame ɛfa asafo no so wokan Matthew asɛmpa no ɛtire du no a yɛ nwɔtwe na wokan gyetema yɛdu nwɔtwe ne yɛdu nkron no a Awurade Yesu se yɛnkɔ wiase nyinaa nkɔ yɛ amaama nyinaa no asuafoɔ deɛ ɔbɛgye adi no yɛmmɔ no asu nyame agya ɔba ne ho nkronkron di mu na afei yɛnkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔndidi a wɔahyɛ yɛn nyinaa so ɛno nti no dwumadie sɛ sɛ yɛho botae no asafo no dwumadie a ɛboa ma saa nkwagyeɛ awie pɛɛ ɛbi ne sɛn
yo ɔsɔfo ɛda wase ɛwɔ asɛmbisa a wɔbisa me no deɛ ɛwɔ mu ne sɛ nnipa gye nyankopɔn di a ɛnson hɔ a ɛsiane sɛ nnipa ntumi mfiri ne nnwuma mu ɛnyɛ ne ho nkwa ɔsɔfo a meate ase sɛ kristo yesu ɛde ne ho abɛyɛ agyedeɛ ama yi nyinaa na wɔde ne ho abɛyɛ agyedeɛ ama yi nyinaa deɛ a ɛneɛ yɛ nso yɛkyɛ fa ne sɛn ɛno nti sɛ meka sɛ magye nyankopɔn adi a ɛwɔ sɛ nnepa bi firi me mu ba saa nnepa no a yɛreka ho asɛm no bɔfo mu wɔbɛka sɛ sanctification
ɛno no
ahoteɛ saa ahoteɛ abrabɔ no ɛnyɛ da ko ɛyɛ daa ne daa de yɛ ɛbɛtoa so a wokɔsi sɛ kristo yesu ɛbɛba ne ma yɛtɔ so mmienu nti asafo no dwumadie a wɔwɔ ɛwɔ saa sanctification mu ne sɛ wɔbɛkyerɛkyerɛ wɔbɛtu fo wɔbɛtenetene ne nyinaa ɛka ho na aboa ama nnipa awie mu di ɛwɔ nyankopɔn anim ɛsiane sɛ yɛ kristo som akwantoa a yɛnam mu yi ɛduru berɛ bi a yɛtumi te hwe sɛ yɛte hwe na yɛanya obi a me na anyi asotire a yɛbɛkɔ a ne akɔyɛ a nti asafo ne wɔwɔ sɛ ɛhwɛ sɛ ɛbɛteneteneɛ na yɛwie mu de wɔ kristo yesu anim amen
amen asafo frank ma memmra wo nkyɛn yɛhwɛ asafo no dwumadi a ɛbɛboa ma nkwagye a nyame de abrɛ nnipa no awie pɛyɛ asafo ama yɛ ahoteɛ sɛ asafo no boa asafo ma no ɛwɔ ahoteɛ abrabɔm dɛn biom na wobɛtumi de aka ho ama yɛ ɛfi sɛ yesu se ɔnkyerɛkyerɛ na wɔnkasa deɛ a ɔno yesu ahyɛn ne nyinaa no yɛnni so
okay wode ahoteɛ abrabɔ no to nkyɛn a Awurade ama yɛn specific commandments
okay mmara bi pɔtee
mmara pɔtee bi sɛ yɛnni so
okay
na wohwɛ Awurade nyankopɔn mmara no a ɛyɛ edupɛ 10 na saa mmara wei so na wiase nyinaa gyina so nso de hyehyɛ wɔ mmara sɛ ɔman foforɔ bi ba anaa yɛkyekyere ɔman bi a wobɛhu sɛ ɔma yɛ mmara bi de ejo to de bia safo no kra de no ebi wo over 100 but urade de 10 pe no ono enna ode ama yen se kwan ya ebetumi afa so ebe duro ne nchan ne se ye ne ne ntembe ya somdwe ne se wa ma yen 4 bi wo ha eye yen nipa no ne onyankopon temasem ana insia na eka ho no ye yen ne yen ho nipa ni onipa ntemu asem
okay
nti mra sudie eye onyankopon won se eno na adam ni eve omo entumi enni so na bone ebe sei ayonkofa no na urade ada woroma wasan enam yesu so abegba for de akese nti de yesu abeye no no so se maba be wu amamo na moto mra yen kumode a eni efri na rekwe muntimi nimra ne so on se adom ti bi obi sa se nti yen toaso nti ti amra ne so ne anya bone ana da bi da na kese owuo ti se mo pese mo nya nkwagye de a eni amra no nie Muni so na mon shemeni mo nyam. Timi jidi se radia maya kwanya yebit mi afaswa. Yebe banin chain.
Okay.
Ewa nwan kasa ni mra su di.
Okay. Mepe se ye kain bibi ye free. Edise mo mano.
Mm-hmm.
Kasafu biye koma ye. Edise mo mano ti du na yi. Ma yen ken kain efri baye yen ken kan suwa efri du mi nuno edise ne aba efomu kakra ano. Ya hun se asafo no eye ejidifo ho a waji onyankopon edi anase waji yesu edi na yesu so aka se ye ndi na hyede so se dia yohane asempa no odeman asofo kan ho manye edisa mo mane 3 do 9 titimo eye edumienu eba esane kakra no
revelation chapter 14 verse 12 moma ye ntie nyankopon asem
amen
o se aha na ahotefo bo aseto wo
nti na se asafo no ahotefo ye yankopon ma watwe ho afri iwiase mu na afi wo ba bra ba ehote ye
exactly
ho asem ne ye ken nti na se asafo no ho asem ne ye ken
yeah
sa,
yes sir
okay nti ye to asoma ye
wona okura yankopon ahyede ne yesu gidie mu no
nti na se asafo no se okura o yankopon ahyede brofo no se the commandment of God they keep those who keep the commandment of God and the testimony and I said the faith of Jesus Christ nti okro yankopon ne mransam mu na afia urade yesu mu gidie
achoani
dina safo no dwumedie no no nti the yesu ka say Matthew chapter 28 no say yen kyerekyere won no won di ahyede ni naaso no say no pese oka
yes
nti na safo no dwumedie na nkita hun di e obi susu ma gye di ma bo asu me metena fie ano so so fellowship ano so ehunhia
ehunhia
so
fo ehunhia pa
nti obi ho no mo a o se onkwa so bi aye ojinya midi then e be ka che sa fo no so fo funke
mejidi se se rade ya dom na ye ba ne nanse a e wo se ye cheche nti no se na fe ye ni ni a wa se ye nyina so se fellowship hunhia on se bible kra kan se Mamu nyai mohomo hon siye mudida. Bra mu nim se breno aben. Yesu enche obeba. If he se, ye nye siye mua, ye siya nyame hon asem.
Okay.
Na se diyan ye tim. Emma, debia no, ya jwene ba ye hon so. Timi jidi se, obe tine fiye no. En no nye yina, obi kwa po timi di na bra bo, ene na sitine mo niye mebi ye reswo. Emma, debia no, our faith are always rekindled. Soja de biara.
Si osofo, mede kakre kande osofo penyika ye hon. Se ye nimse inipe biara, wuhinye biani, ansana, wenyini. Sana, ye hon hon su hinye biani, hon hon me biani. Ase ye biani wino, kesi pa ne kosu wo shiadem. Esan se nam se ne, bon sa mama wo hao bibri, e kosu wo nipa abra bo munti. Inipe nya brimpo, e menyami. Nem po wanya bre akin kenya miasem. Nem su se ye nyina ye beshia. Na we usia, we ka, we dina brabo e shem kwania, e boye ma ye nyini wonya mimu. Na ye unse se ye haono, e nye ye mkwani ye tim. Yes. Nemu ma fufo bi usu tima, omu su a shew mwode, ne boye e ma ye nyini. Yes.
Hallelujah.
Amen.
Yeda, abida fo ya sepa, ya minisira mwpenifo. Se mwode mwnim die, ababua dwumadie odofo onsu nyame nsira wo se woni aka bo mu na woni edi dwumadie yi adisua no nkwa wieye na wo twese nne no sa wo kan mato asempa na tin som na wo kan jiche mu aye edunu ba ko a urade yesu bua se enye obi an besim urade urade no ona bekosra hindi mu yaka se aso no wo ho ma nkwagye nkwagye nti na aso no wo ho na wo twese na ebehwe se aso bebrebe ya kase asore 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 ni nano ya nyakupo wade ya no anase hedaya institutions ya tutudi wawan international wawan nina ya asore anase ohoma butaifufu na uchu sende unimishia na fi abegafua nyamendo mba kaya nsano omwaye ninyanti asia mudo na ma se ukobe bise ya asore ya wakwe ni yi Radin kan ho se unya bre na fi utie nye na ohwe nye na ochi se ne ebe sen shia sutrase ba ye bo mpa ye
otumfo nyankopon ye da wase uyo nyame a won se sada otene a wote fitete ebesi ne na obetoa so akọ akoye unyame da achi achirichiri ye da wase ne wase ma ba ye nchen ma semi ntna ye mu ye ne afoforo nche So you wedi, so babe fo a hunte foa. Ya no mighty o rade wa sem ya nye irama. Shrayen wo Jesus Christ e demunti. Amen.
Amen.
Mayenti wonka. Freyen si number iso. 050-156-1849. Misi subio. 050-156-1849. Ubeti miso atreyen isi ye email address iso. Aeye. AdventistWorldRadioGH@gmail.com. AdventistWorldRadioGH@gmail.com. Ubeti miso atreyen isi address iso. Adventist World Radio Ghana. Northern Ghana Union Mission of Adventists. P.O. Box. KS 17564 Edum Kumasi Ghana West Africa Mayenti Ebrimu Nokwasem
Nyankopon eti asefo nyankopon No amaye akwanya akwanya odi amayenti memawo akwaba odofo Eba Ebrimu Nokwasem so Yemompaye Osoro Yaye crowd biowo enkamin Ewo Yesu din mu. Amen. Enoma Yesu su ho no, ose hwan ene wani da so. Na hwan so e na ode ho ato. Nyamema. Enenoma bebre ene e koso e kame a yesa nyamema. Ini padodo no a ene da so e ya san, e ya ira ade ntira. Saint ni se, honam ni moja etu agina pe a e de abambuo ehu. Eni enhyeso ene eba wei e kai me ababa wa bia na woni edom eti ehyen mu wiemhyen mu na eduru se ewiemhyen no ewura eye egbomu no nia wo ye panyi e wo hyen no kan se obi antena si na afi omo ne bet obi a ye sa de bre ewura mu no edi gigigi eye na epese esun na no jo Eti ehu kura obi bia wo ehyen no mu. Na kola ba ye bia no wati mu de. Na wo ye no se de hwee mfa no ho. Na se na dom no nyina eti mu fro onyankopon no. Na wo mani hwe abaya na baya no nka hwee. Na we na urade dom ebreson e ma wo musi. Wo musi ya pe no panyini ba ko ebusa ababa wa na se. Ababa wa. Ni ana ekoso wo wiem hyen mu nyina me hu se se de emfa wo ho. Na adentira osi o oh. Na minimi ese ni o kan hyen no eye me papa ti minimi sese tie biara odi meduru fie ka ame oha minua edien ene nyame e wo ka kire yenhwe odifo Jeremia ngoma no etie ye edionu enkron no chichemu eduba ko osi na me de minim adwen ko a medwene mo ho awurade asem nie asumdwa adwene Enya bone de se me mamu awiye pa eni eni da so hallelujah we eni ababa wani da so na no ena e she mimi no mi no ne enso ye de ho atoso ne anya eni da so kro ne bi ze onim se se tie bia no o papa edi ne beduru fi nyamema Kristo Yesu ade yen beduru fie. Kristo Yesu ade yen beduru fie enche. Abobo ode ni abenidie nyina to betwa. Ye be ko fie. Saa ni daswe enam di jawo. Saa ni daswe na mso me fa. Na mi se ebe yen kunimdie ama me no mie no. Yen hwa ade kakrai. Ababa wana ni daso wa onya aye no. Ede enkunimdie ebai. Na afi dodo no a enya awrechemu sononko hunu se se na ne papa ene eka aeroplane no ewiemhyen no enti na se wode ne ho toso se ne papa ede ne bedru fie yen papa yenya nkopon yen papa Kristo Yesu yen papa honkonkron sa nyame ba san asiesie won ho no ma ye crowd se se tie bia se ye ni da so ɛni ya rishi munu ɛ kɛse wɔ wɔn so ebi sɛ wɔn mu di yɛn ɛbɛduru fie nyame ba wutie me akɔ ababre mu no kwasɛm so ɛna me no ɛ ka saa sɛ wi sɛ wani da so asan awurade ma wani da so sɛ ehu akura wa awurade nyi ehu no mfiri mu na wani wanim sɛ ɛdɔmbarema na yɛn kunimdifo awurade nhyira wo na wɔn siesie wo No more did I swear a wee pay. Oh, yes, Christo deem. Amen.
Yamrena son, Minyanka, the moon in aye, and wa, now so see a chasso, and untino may sign a kai will say, Yapesa yeti wonka, inti freyen ebesi 050-156-1849, Mrs. Subiu 050-156-1849, Ubet miswa treyen abesi abefo, intin time fi dieso, Adventist World Radio GH at gmail.com, Adventist World Radio GH at gmail.com. Ubet Minswa Treya Besi address is Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, CO Box KS17564, Edum Kumase, Ghana, West Africa. Nyaminsra P. Sewutie, Midin de Equia Sabia.
AWR Ghana.